kinanizonga kizaza. Kila mahesabu ninayopiga yanakata, naisi mababu mizimu yao imechachama. Au sina tawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia nikamaliza leso, nimekosa kipendaro. Mwenye mapenzi atoke
anitete,
joto pepe
anipepe,
niwe mtoto tete
o tete,
ani deke
deke deke.
Niniepuke gundu,
gundu penzi linanichachia gundu, gundu nuksi imenishukia gundu, gundu
kaniva asona jema kwangu, inae mtaka simpati vioja tunakara, yani vangu vangu mie. Naisi nalala na hundi, najisonya sonya, pendi sasa bila hundi, imaronya ronya. Nichapangwa kwa makuti, nikabonywa bonywa, licha nikapokonywa minatapu. Mwenye mapenzi atoke
anitete,
joto pepe
anipepe,
niwe mtoto tete
o tete,
anideke
deke deke.
Niniepuke gundu,
gundu penzi linanichachia gundu, gundu nuksi imenishukia.
Are you